Gaga plays again. Oriwange siri kuzako. From east to west, ya kwasinga. Oriwange siri kuzako. From east to west, ya kwasinga. Jeje. Mukwano na kunyiziza na yebyo mukwano webityo mayenga kunyanja obuzungu bungi mukwano tokuba obumulu mulu bonondai zompulungu se mukwano serezai uli wokabai mumutima nkabai siri mulungi ntiza singai nebibi mbikola seganai. Omulungi mama zazira, omukwano kutantyo kupa. Oli jojo kunzika, ngafuta kululwa omukwano kwehunya. Nemikwano jiri kwehunya, katikira nonju na mukwano kechenja. Oli wange siri kusako. From east to west ye kwasinga. Siri kusako, yeah, yeah. From east to west, ye kwasinga, yeah, yeah. Osobolo kunyigo, osobolo kuyomba kabi kali mukunega na. Oli wange na kwe wadai, yeah. Nange ndi uwo wane wadai. Okunja waweri mbai, wei mupase yo pasinze. Agaya yega kukwa budei, omulungi wange nkusasi dei. Mukwano nze netondai, olutsiri nsuka kone wanai. Amalala kansaba nai, yega nkoze nsobi nze nkweta gai. Mukwano zasira, kakana, kululwa onja kweta nai. Obubako buhuli dei, siri damu kukunyiza. Oli wange siri kusako. From east to west ye kwasinga. Oli wange siri kusako. From east to west ye kwasinga. Mukwano na kunyiziza na yebyo mukwano webityo mayengo kunyanja obuzungu bungi mukwano tokuba siri mulungi ntiza singa nebibi mbikola segana omulungi mama zasira omukwano kutantyo kupa mukwano nze netonda olutsiri nsuka kone wana. Amalala kansaba nai, yeah. Yega nkoze nsobize kweta gai. Mukwano zasira, kakana, kululu onja kweta ndai. Obubako buhuli dei, siri damu kukunyizai. Oli wange siri kusako, siri kusako. From east to west ye kwasinga. Omulungi ye kwasinga. Oli wange siri kusako. Siri kusako. From east to west ye kwasinga. Ye kwasinga.